Mwanangu ni tekwara, tu enjoy, imaisha ndiyo haya. Ukiweza jumuika na sisi, oya, atuna roho mbaya. Usiweke kinyongo basi, ata kama tumesha achana. Na kama ulondoka naye, ukafanya naye, oya.
Talking shit, I be on tour. Bitch, I am legion, 1,000 times 4. They know who the god is, what you mad for?
Ukinipatano, mina kupatano, unidai. Usiponipatano, zito kupatano, unidai.